threesome is perfect with the suspect and the victim.
A main switch production.
Ni kama kumekucha, wasichana tengeneza kucha, na mkuje na gari nina mafuta. Leo nikupati hadi kucha, usinishike kama si afande.
Afande.
Songa mali toka yangu pande.
Upande.
Kana mikono yako usinibambe. Sikakwimwi labda nikupande. Supu. Wanashindo wakini tamsupu. Wanafanya hata na jishuku. Kwa nini nini nafanya huku? Kama ni wine mean ni fine wine. Kama ni time si na buy time. Na kama ni line usi cross mine. Juu mimi si wabundu. Chachisha. Tumekuja tukuchachisha.
Tumekuja tukuchacha.
Chachisha. Tumekuja tukuchachisha.
Tumekuja tukuchacha.
Chachisha. Tumekuja tukuchachisha.
Tumekuja tukuchacha.
Chachisha. Tumekuja tukuchachisha.
Lego.
Chachisha.
Kila niki step wana feel main chick aka Mr. Tycoon. Nimebeba bunda ya do big kahaga ya rispa. Mafisi wana whisper. Handele handele mama. Hapa ndane tumekuja kucha.
Chisha chisha.
Leta dabo kila kitu na hii.
Chisha chisha.
Bimbo na meza yetu aina.
Chisha chisha.
Me and my girls just wanna have some fun. Piga sherehe kika Nairo. Rombosa. Tunatesa tunakapowa na tunapesa. Na hiyo attitude pole. You know you can hang with us.
No way.
Hapa ni good vibes. Tunapenda good life. Yolo mtu wangu jinais.
Chachisha. Tumekuja tukuchachisha.
Tumekuja tukuchacha.
Chachisha. Tumekuja tukuchachisha.
Tumekuja tukuchacha.
Chachisha. Tumekuja tukuchachisha.
Tumekuja tukuchacha.
Chachisha. Tumekuja tukuchachisha.
Chachisha. Chachisha.
Tume come to kirende.
Rende.
Sisi ni wale madada wembe.
Wembe.
Kuja kutesa, kutesa,
kutesa. Yeah. Tume come to kirende. Sisi ni wale madada wembe. Tume kuja kutesa, tesa, tesa.
Chachisha. Tume kuja tukuchachisha.
Tume kuja tukuchacha.
Chachisha. Tume kuja tukuchachisha.
Tume kuja tukuchacha.
Chachisha. Tume kuja tukuchachisha. Tumekuja tukuchachisha.
Chachisha.
Chachisha. Tumekuja tukuchachisha.
Tumekuja tukuchacha.
Chachisha. Tumekuja tukuchachisha.
Tumekuja tukuchacha.
Chachisha. Tumekuja tukuchachisha.
Tumekuja tukuchacha.
Chachisha. Tumekuja tukuchachisha.
Chachisha. Chachisha.
Great. 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-2, 18-